Ekitiibwa kibe gyoli Mukama Katonda salite Obubwa bw'abalaba bugate Mukama tewali yakwekana Ekitiibwa kibe gyoli Mukama Katonda salite Obubwa bw'abalaba bugate Mukama tewali yakwekana Suave mueva soy yo, ole visera bien pisero, te viva te de angucheri, mugate mukulinye sozi, na ye mukama mi panguziza, ha apato alu imba luave, e chiti wa chive jori, mukama katondo sanite, umwa wabala bukate, Mukama tewali yakwekana Ekitiibwa kibe gyoli Mukama Katonda salite Obuuma bw'abalaba bugate Mukama tewali yakwekana Mukama Katonda salite Obuuma bw'abalaba bugate Mukama tewali yakwekana Ekitiibwa kibe gyoli Mukama Katonda salite Obuuma bw'abalaba bugate Mukama tewali yakwekana Chile Jolie, Mukama Katonda Salite, Obuuma bw'abalaba bugate, Mukama tewali yakwekana. Ekitiibwa kibe gyoli, Mukama Katonda Salite, Obuuma bw'abalaba bugate, Mukama tewali yakwekana.